si ziriba Sanda sinisele, usebenze nanganda Namo kuzikhandla, kuze kuyikhaya Ngifuna ukushelela, ngibe nento zami Ikhaya elifudumele, ranze manzinde
Ngoshikhandla mera dati, tata entabeni Kusaba umkini, kusalela abantwana dati
Ngisafuna sphile, asekhona amandla Siyobona amazwe, besheya korwandle
Landela seDubai, kwelika meni Lale mahotele
Tandalo, bonta ngeze Umuzi tandalo, bonta ngeze
Ngago wite
Usepralo, usepralo, usepralo.